andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogi o andal
ana
darta ɓeydude andal.
Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe lahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude si muɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa lahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yuttinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jules Vernon Magui pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare, kañum warta yottinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo, ɗo tawa ɗon heɗade kam leyɗe aduna fuu. Mi salmini on dow inde Isa Almasihu. Oɗon ngoodi heɗade programme jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo jom andal wiyeteeɗo Jules Vernon Magui. Suɓaaɗo fa yottina on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon, iwde Transworld Radio kongol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to kañum wiyete Alex Ibo omo jooto on fa sanne. Nden no giɗiraaɓe hettiniiɓe, eɗen ngondi fa hannden e jande dewtere annabi Jeremiya. So wiyeede goonga, ko yiɗumin paamen woni lamɗo jooman ana haalda e meɗen e ley alahaali fuu. Ɗum saabi mo suɓii oɗo annabaajo faa mo haalda e meɗen enen waruɓe e leyñi cagite jooni ɓe. Ana haani ko wattanen haqqille e ɗiɗo haalaaji teddinen ɗi, faamen faa gasa ko lamɗo jooman yiɗi leyñi sagitiiɗi hannden ɗi ko haani faamude. Yo lamɗo uditin hakkillaaji ɓerɗeeji meɗen de hokka en jaɓande ɗiɗo goongaaji. Ndenno so en njehi yeeso, ko keɓeten faamude de so wiyeede goonga, so won fuu ko njiɗɗon paamin paama, miɗa ndaarde on neldon min ɓataakiiji faa andundiren. E dow majjum en ngaran hannde e mbiiɗe suura capanɗe tati e jeegom. Ndenno hitaande nayaɓere laamagol Josakim ɓiya Josias kaananke leydi Yuuda, kaa haala wari e annabi Yeremiya iwrude e lamɗo jooman. Anni ko mo heɓii faamude, ɓamu dewtere nde de winda haalaaji ɗi haltanan min ma, njottina fedde Israyila kañum e Yuuda. Kañum e haalaaji ɗi haltanan min ma heedande e leyɗeele aduna keddiiɗe ɗe. Gilla ñande puɗɗumin haaldudde e maaɗa, ɗum woni ɓamude gilla laamagol kaananke Josias faa waranɗe hannden. Nden no sakiraaɓe worɓe e rewɓe, lamɗo jooman tawaama ana yamira annabi Yeremiya winda haalaaji ɗi ngooduɗen janngude jooni ɗi. Ɗiɗo haalaaji woni ko waɗa dewtere de so hewti en e nyallogal hannde. Nden no giɗo, annda lamɗo joomiraaɗo ana woodi bawɗe. Mo tawaama gilla e nden nyalaande faa waranɗe jooni omo mara mbiɗe ndeɗo dewtere. Ndenno ɗum waɗi so ɗen hewta nde hannde. Sakiraaɓe, ana haani ko yetten lamɗo joomiraaɗo. sabi lamɗo kanyum woni mo jom bawɗe. Nden no an giɗo tawaɗo an hettini kam joni. Miɗo yiɗi wattana haqqille e ɗiɗo halaji. Sabi enen woni leñol ngarugol e sagite hande. Ɗum woni sagite oɗo jamanu hande. E dow majjum eɗen hani nande fa gasa kongol lamɗo jomiraɗo. Njehen yeso fa hande. De ngaren e mbiɗe aya sappo e jeenayi yottaade aya nogay e tati. Nden no laamiɓe ɗum woni horeɓe ɓe wihi goto e talibaɓe kanko Yeremiya ɗum woni Baruk ya suɗoya kanyum e Yeremiya fu fati fay goto anda hoto gonɗon. Aya noge ɓe yehi ndenno to bangal ɗum woni nokku to kananke o wonno to. Ɓe yehi ɓe yoppoy ton dewtere nde ley suudu gorko wiyeteɗo Elishama tawaɗo ana gollina kananke leydi ndi. Ndenno haala ka yotti noppi kananke leydi ndi fadde meɗen yahde yesso sakiraɓe. Mi ndardan hettuɗo masiŋaji to o walla on famude anditore meɗen nde.
So oɗon jiɗi famde ndeɗo dewtere mbinde e amen atakiji neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dang tiabo fasane. Aye noge e go. Kananke o neli gorko goto wiyeteɗo Jehudi mo yaamo ɓamtoya dewtere nde. Nden no Jehudi yehi naatoy ley suudu Elishama gollinowo kananke leydi ndi de mo yehi mo ɓamtoy dewtere nde. Dewtere nde wadda janga yeeso kananke leydi ndi kañum e saahiiɓe muɗum. Ɗum woni saahiiɓe tawaaɓe to nokku kananke o to. Nde wonno on wakkati kananke leydi ndi ana jooɗiino ley suudu muɗum saabe jaangol mawngol ana wonno e ley ɗen ñalaaɗe. Ɗum hawri e ley lewru jeena ɓordu. Nden no yiite tawanooma ana huɓɓe e ɗon saabe jaangol ngol no mawniri. Aya noga e tati. Nde Jehudi fuɗɗi jangude dewtere nde faa hiɓɓi e lef tati nde kananke o nangi dewtere nde. Mo seeki dewtel ngel gotel gotel naadu e pecce pecce faa famɗi. De mo ɓami dewtere nde mo weddi ɗum ley yiite ɗum woni ley cunkumal yiite ngal. Ɗum fuu ɗum duppi faa ɗum laaɓi. Sakiraaɓe, ɗum ana fammina en anniya kananke Zozakim kañum e miilooji muɗum heedande e bangal haala lamɗo ka. Mo tawaama omo yakkita haala lamɗo joomiraaɗo ka. Andon haala lamɗo joomiraaɗo ka yakkitittaake. Won heewɓe tawaaɓe ana yakkita mbiiɗe dewtere seniinde cagite mum en gasaali. Won wiiɓe naa du haɗuɓe dewtere seniinde naatude leydi mum en ko tawaa ana sagitoo leydi maɓɓe ndi wurjike. Sakiraaɓe, andon faa hande ɗiɗo kayeefiiji ana heddi. Ndenno ana haani ko ngattanen haqqille faa gasa e dotnagul meden kongul lamdo jomirado muyde lamdo yo en dotano kongul mudum yo en leyino sabi mo holliti e lembiide dawtere makko senide leyini do fu towinte ka towindo hore mudum nadu hawtido leyint nenno yo lamdo joman hokku en fa hande leyin kinare yalla lamdo joman ana tiddina en e wakkati mudum kananke o e gollobbe mudum de nani halaji dewtere senine de hulali fey seeda be cekali kadule mabbe honno kanankobe heddibe be tawano ana wada kako mo nani kode mo tawama mo bile mbide dewtere senine sakira worbe rewbe dum ko hollititta en o gorko ana boni bernde bona bernejo fu lamdo joman ana wawi hinnade dum ta kulen ko mo woni sabi bi adaman ke fu yo tewno yo cholla wodi wakati wel gotel so lamdo joman itti yonki mada wala fu ko gonda so atawama a asukuntejo so atawama yo a jom jawdi famu hono mudum wala yo e do tawede ada wuri wadi so yimbe hule nadu so yimbe teddine ka so adali aduna tawine lampo joman ana wodi bawde ittude yonki ma wakati wel gotel den mo han en hulde o yo lampo jomirado on gido tama ada andani kabaru o lampo mo haltan mi hala maada nadu hala mudum lamdo joman kanyum woni ko tagi en mo dulladu yo en bokal non en bokal ngal budde kine mudum fufa yonki lamdo non den no gido ada hani wattande haille e hawtare maada de le in kinoda de teddina lamdo joman e gonga non watta so ngura nadu so yonki ma juta na balde ma juta yo lamdo fabo en fa joni e tawede yo en teddinobe lamdo joman e gonga fadde meden yaade yeso sakiraabe min dardan hettudo masingaaji to walla en foftirde e nanan e wogeji seeda tiabo fasadne sakira worbe rewbe on milno denno nde o kananke wattino dewtengel le yitende on milno lamdo joman daroto e bangal majjuna wadali non fey lamdo joman yamtiri kasin kanko annabi yeremia mo wi on winda goddum kasi dum woni halaji di tawa ana hollita modi lei dewter wonde halaji din fu winda de mobta sakirabe fay goto wawa hadde halaji lamdo jomirado di latade nadu yottade andon hala lamdo jomirado ka heddoto fa abada sabi halaji makko di na jogi bawde e ruhu nenno fay goto wawa hadde di nadu hadde di yottade yimbe dum woni fayde wajagol am yurude e sudu radio to tawa da leede aduna fu soni tawi ada jogi radio nde wonda ada filtina buton ngaji di sikke wala ananan kongol lamdo jomirado ngol to tawa da leede aduna fu nenno dum fu ana jeedi e hakkille e lamdo joman hokki biya adamanke sakirabe so biya adamanke hebi hono o hakkille ko dum woni ko hatta dum tawirede kanyum lamdo e hore mudum tawirede bawde fay goto anda kaddi no bawde lamdo jomirado haadi nenno gido ada hani wattande hakkille e ko gollata ada wani wattande hakkille e habagol ma biide halaji lamdo jomirado ko fotuda wadde de le inkinade de jabanadi nden watta so yurmende lamdo jomirado de hewte e gonga nden du watta so lamdo joman barkine sabi e teddinde halaji makko di barke kanyum e duhaw habbi yo lamdo hokku en famude di do gongaaji fa gasa aye chapande tati e do majum lamdo joman waran saro Jozakim mo yottinan annabi Yeremia halaji hedande e ko warta hewta kananke Jozakim mo wi denno dun sabi min lamdo joman mi de biya di do halaji e do Jozakim kananke leydi Yuda fay goto iwata e makko kasim fa jodo e jodorgal lam kananke Dawda nondu nyande mayde makko yimbe bama kasanke makko o de wada dum sel nyaloma nange fiyan e jemmadu jangol fiyan andon ido halaji hebi latade no wira non jati abada fay goto yaltali e lenyol makko jeedungol e lam kananke Dawda dum woni tawado ana jodo e jodorgal lam kasi beedi hendu ndemo dali adunande ko tawa ana wiye ko hebi latade hedande e bangal makko sakirabe dum ana hani ko hokka en hulde lamdo jomirado dum ana hani ko hokka en teddinde lamdo jomirado e le golleji mede ndenno gido midan darde le inkinoda hande so ni tawi a hawtido e bangal dewgal maada so tawi a hawtido e bangal yimbe maada so tawi a teddina maunama na innama na baama anda ada hani hulde lamdo jomirado sabi kanko woni tawado do kam ana yewe mo dulla fay hunde ko woni le bernde maada a sudaake mo fay seeda ndenno wattan hakkille ene jogorida hore maada so wana non dugaji nyaman tergal ma nadu dugaji nyaman tew maada sabi woni kuddi habido e neddo yeboto do innamu e bam yo lamdo uditin hakkillaji bebbeji meden de hokka en leedin kinade te dinen dum e ko golleten fu sakirabe an tawado ana wada dum soni tawi nimsutore hewtima ada yidi leedinade tewtira lamdo joman yafa muya lutti de ngarta e teddingol makko nadu teddingol halaji makko di mida tewtire jiccoda to wonda jonito kalda e lamdo joman sabi mo dulla fay hunde e ko warta li berndema kanyum e hunuko maada ndenno tawado ana leedino tewtira lamdo jomirado yafumuya lutti heban yafumuya lutti no handiri dum Isa almasiu tawa ana via en sakirabe e do majum ada hani jiccade to ngodda jonito via lamdo joman yafam hakke am mida tewtire ngara de hewa bernde am dum woni yo sago mada hewu bernde am yo muyde ma waru le bernde am mida ndarde waylita bernde am bonde yornde hono hayre de tottakam bernde tew dum woni bernde hoydo famowo e jabanowo kongol madangol sikke wala yalla lamdo jomirado ana wodi bawde waylintinde bernde maada kanyum e hakkilaji maade bondi dum fu yo e do bawde lamdo jomirado woni ko habbi yo e do bawde ruh makko cenido mo kebirten e gondinal meden e isa almasiu won ko dum wawi hebirade gido soni a wadi de do nyagunde e gonga dum woni e bernde madas gonga sikke wala yalla lamdo yafete luttiji maada yo lamdo hokku en fa joni teddinde dum e gonga den do hawrata e timode mbiide sura chapande tati e jeego e do majjum en jahan yeso de ngaren e mbiide sura chapande tati e jeddi e leede mbiide lamdo joman waran halda fa joni e fedde israila den no jangen bamude mbiide ay jeddi ko dewtere holititta en de anni ko lamdo joman vi fedde israila dum woni lamdo israila o mo wi denno on wiyan kaman ke yuda tawama ana nela en ngaren lugoden lamdo jumra ka andon anni fir'auna e kon mudum ana wodi yaade fa yaha faboyo leydi nden andon kaldiyan kobe waran kasen hela ngallure modon dum woni urusalima be dupirande yite be halkande dum woni mbiide lamdo hedande e fedde israelan kobe nden no takile kohe modon e dow odon wiya nadu e wiide kaldiyan kobe wodditi tomin sabi be ngartata kasen andon faiso on jalike kun kaldiyan kobe nde wonno be tawama e be habo on andon faiso on barminibe nadu on jalike be wolde hatta be jalidon tawabe ana lelibe immititto de homo fu nata e ngallure nde duppande nadu duppirande yite halkande dum woni ko lamdo joman bami aadi wadan fedde israelan kobe sakira worbe rewbe aadi lamdo o ana jogi sembe ko mo wi mo wadan fu mo wadan nondu ursalima tawama ana halke jati sabi lamdo joman neli e mabbe kananke leedi babilonia wiyete do nebukadnezar mo wari mo halki nde do gallure sakiraabe dum wonno ko tawa ana laato nenno yo lamdo jomiraado fa joni hokku en hulde dum de leednoden ngaren e mudum e gonga e do majjum ne kanko yeremia mo tili yottinde dido halaji lamdo jomiraado fedde makonde nenno be nangi yeremia be watti dum kasum be nangi mo kasen be uddoymo gidiraabe dum woni ko tawa ana laato fadde mabbe nimsutudde be tawama e be yordo berde mabbe kasse nden no fadde meden yaade yeso sakiraabe min daardan hettudo masingaaji to o walla en fooftirde e nanan e wogeji seeda tiyab fasanni gidiraabe worbe rewbe hettinibe nenno andon kanko yeremia mo nanga mo watta kasu caggal ko mo tili yottinde haalaji lamɗo jomiraɗo ɗi. Jangen mbiɗe aya sappo e go'o yottaade sappo e ɗiɗi. Nde wonno fedde konu kaldiyankoɓe woɗɗitiima Urusalima saabe fedde konu Fir'auna wari faabaade ngallure nde. Jeremiya ndaarti faa yalta ley ngallure Urusalima. Faa mo naatowa leydi fedde Benjamin koɓe de mo teeto fedde nde, ɗum woni fedde Urusalima koɓe. Sakiraaɓe, ɗum wonno ko tawa an laato. E dow majjum yimɓe nangi kanko Yeremiya. Nde mo wari mo yotti dambugal ɗo nde, tawaɗo ana humano dambugal ngal wiyeteɗo Sereja, naadu Jireja, ɓiya Shelemiya, ɓiya Hannaniya tawanoma ɗon. Ɗon mo nangi Yeremiya annabajo o mo wi ɗum, men naɓete, naadu men tottete kaldiyankoɓe. Na tama a yohoto kaldiyankoɓe. E dow majjum sakiraaɓe, ɗon ɓe nangimo aya sappo e nayi yottaade sappo e joyi. Yeremiya jaabimo de wi, a fenan min a badami yaata to kaldiyankoɓe. Ka Jireja heɗaaki konngol makko ngol, ɗon mo nangi Yeremiya mo naɓi ɗum yeeso kaanankoɓe ɓe. Ɗum wonno ko tawa ana laato. Kaanankoɓe ɓe bila kanko Yeremiya de ɓe piimo dordi. Ɓe wattitiimo ley kasu kasen, ley suudu gorko wiyeteɗo Jonatan. Ɗum woni tawaɗo ana humano suudu kananke o. Ndenno ɓe waɗi ton kasu, ɓe uddi kanko Yeremiya. Sakiraaɓe, ɗum wonno ko tawa eɗen sagitiro. E dow majjum wakkati meɗen o reggoyke ndenno, ko yiɗumin homo fuu e meɗen faamo woni, lamɗo humanto en wakkati fuu. Ko fotuɗen wadde yo teddinde mo e ley anniyaji meɗen faa abada. E dow alhorma Isa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo jooni ko yo iwde e suudu radio Transwor radio anni annditoode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 et Soud Radio Transmord Radio. Le lam de Hollu en Wakati Gwokto Kassel Tawe et Ngouri et Nchendi Tchete Tchete Tchiri Koy Am.